Nzina la Atate, ndira Mwana, ndira Mzimu Woyera. Amen. Ambuya akhale nanu.
Chauta atitandize kuti tikhale ndithu anthu okhulupirika pa ntchito zathu za tsiku ndi tsiku. Kawirikawiri fazi bambo, timagwira ntchito kwambiri kuti tithandize mabanja athu, ana athu, abale athu. Koma nthawi zina sikawirikawiri kuti anthu amatithokoza. Tifuna mtima wa Yosefu Woyera amaona kugwira ntchito yake mwapeni, mosafuna kuti dzina lake litamandike, atilimbitse mtima, akhale nafe, atiwongolere. Tentirake machimo athu. Ndikuwulira Mulungu wa mphamvu zonse.
Ndimaonera pale kuti ndachimwa kwambiri pakukanisa, pakulamula, pakuchita zoyipa ndi pakusachita zoyenera. Ndachimwa, ndachimwa, ndachimwa kupambana. Nchifukwa chake ndimepha mali ya tirigoda. Angelo ndiwoyera onse.
Tichitire chisoni, afafanize machimo athu ndi kutifikitsa ku moyo wosatha.
Imam Buye, dan dari sini,
ambuya akale nano.
Abaiso nizuwa.
Mawa mtenga obwino, munga dalembera, Mateo oyera. Patayo mweyo, Yesu atafika kudala kwao, adamba kukunzitsa anthu, nyumba yao ya mabembero. Amene anka muva, anka dabwa mkumati. Kodi yeyo, nzeru zimenezi, dimpamfu, adazenga kuti. Kodi amene yu, si mwana wa misiri, wa madaba uja. Kodi suja, mai wake ndi Maria, ndipo abale ake, si Yakobe, Yosefe, Simoni, ndi Yuda. Kodi suja, alongo wake onse, alinafe kumpano, nangatsono sonsezi, adazenga kuti. Chonjo, adakumbwa naye, koma Yesu adawuza kuti, neneri amalemekezeka kwina kulikonse kupatula kumudzi wawo ndiponso kubanja kwawo. Motero sadachite zamphamvu zambiri kumenewo chifukwa chakusakhulupirira kwa anthuwo. Mtenga wa Ambuye.
Mchaka cha 2020 pamene apapa Francis adakhazikitsa chakachi cha Yosef Oyera adanena kuti ifeyo we can discover in St. Joseph the man who goes unnoticed. Komanso adanena kuti mwa Joseph, we can discover a daily, discreet, and hidden presence. Kachitatu, adana uti, mwa Yosefe, we can discover an intercessor, a support, a guide in times of trouble.
Zimenezi, ananena apapa Francis, chapter 20. Wende. Zuri tandiza kuti timvete Yosefe kumanzo kuti ifenso tipunzirepo. Tilipo ambili mbili amene mwina sijita kuti atambira tisindikire. Chido zatu mwina sisioneka kumaso kwa anthu kuma we make a big difference. Tamu zina mkumatifuza kakuni ineyo mga njibe mhatsu mga ya akuta ukutamina mwakubaba ukulwa kama wambira manja kapilu nisi mkutelo kima jile chitu za mbili mbili kuma mwina kusati ya mikira atuwena mwina mkumabwila mbuyo mkumatia mwina basi dingo zisi ya kumanzo tamu zina mwina tima ata kumafunafuna kuti anthu atiombere manja. Kumafunafuna maudindo, kumaisito manjita nchino zolo zile ndi anthu. Kumamwina kumale mpera. Yosefe akutipunzitsa, mapunzira mbili mbili, ndipo some of which are. Pamoyo watu watsibu nitsibu. Chofumikira kwambiri, kugwira ntchito yotamandika osati kulikweni pamaso pa anthu koma pamaso pa Mulungu. Ndipo Mulungu amene amaona za nzeri zobisika, Mulungu yemweyo adzatilimbitsa mtima, ndipo mwakufuna kwake mwina adzatilipira. So chachikulu ndi kuti tiyenera kugwira ntchito monga mmene Yosefe adachitira. Anali wopala matabwa, kalipenta, koma in his own quiet way, Yosefe anachita zesimu. Anasamwenda ambu Yesu, mwana wawo koma amenisa nali mkuku. Ndipoti kaona Yosefe Oyera, kuyangani na mene mwe wake udali hili, tukutsome. Siza mbili zimezida lebewa za iye. Koma Yosefe play a significant role in the life of our Lord Jesus Christ. Muneshe azibambambi, tima wana utima kumudu anza mbilibili, diye seta kumamuna ye na atu sati ya mikira, wasati churako. Nchipoja ni azibambu anzatu ambili, ama zipa, chifoja uti ama jayati. Ama kenze uti mwoloma kala jajaka uzoku kako kako, gata antwena awa umbele manja, gata antwena awa ya mikire. Kuma Yosefe akutipunzitsa kuti pamwe watu watsiwe ditsiwe. Chukunikira kwa mbili, ndi kuti tichite zimete na kushita. Kanthu asazidikira, kasa asazidikira, we just move on. Yosefe woyera analika dipenda munga lena gale. Kuma yeyo amapesa zosiana siana zoti zitandize bakomo bawo pogona chakudya komanso chitetezo kwa Maria ndio DS ana sita zimene ziyosefe kuzichita provide kubanja lake inuyo leo mene mavuto azachumalili mmalayo ndikudziwa kuti azibambo ambiri mazimana kwa mbili. Maeseti, kutumizana usiku, kufuna jamulia, nyumba, ya kudoko ukona, zindunga dismenisi. Kumasu siku kawa hai, inuyo azibamu. Machita zambili, ngakarebu mpingo unu, kuti moyo wa mpingo, moyo wa parishini ya kakwa, uyende mwini. Sikali gawini kutu kutimereka wano, kutimana wano, tima hata unena kwa mbulu kubuya mikirani. Kuma zimeneze, sakubweze ni mbuyo hai. Do it one day at a time. Ndipo osa maganizika za tzuro. Tzuro na jineza uzi zangu kwa masana ya mbili, lirondisi ya iya. Osa maganizika uzi za mawa, ndika gati ele mawa lino, gati ya tusa gati ya mbili, kunika mfabu anjo. Forget it. Just do what you have to do and move on. And the best day of your life is today. Not yesterday, not tomorrow, but today. Approach Ngadimene, it's at Tandiza, kuti ifeyo tikale oyera mtima, usati pomachira zamira kuli, kapina kulalika zoda buitsa, kapina kufala makulona atala atali, kapina kuhima pampamba no pamse, untawi ya lunch, mchama chitraena, pampamba no manse, untawi kumalalika atatenga Bible. Ia, kukala uwera ntima, siku sogela kweni kweni kuchita zitu zoda buitsai, kuchita zitu simene ambuye mulungu, akufuna. In our own quiet way, this is not so also. Kuma tikatero, pakabizika mwai, ulalika, paguru, take advantage of that. Kutu sati kuyera ntimo kungo kala kwa ifetoka, kuyeno kala nso kwa antwena. Kuma tandizana ngatazi bambu, kuma lankulana. Osati kulankulana woka, kuma nso ngatazi bambu. Kuma unikirana. Ini ndi maganiza kuti azibambo titati takondana, taunikirana, sida chitrane sanje majerasi. Azibambo tukuzo vida batzokolo. Ine ndi mafuna kuti inuya azibambo ndi kupange ni challenge kuti ngata azibambo apano paka kwa parish. Kodi simungate kuyambitsapo some sort of a foundation. Kandia charity, kandio tandiza parish, kayo tandiza sukuli ya tui. Kuti in your own quiet way, you'll be organized and make a difference. Ama nina kuti patsiku la kufa kwathu, it is always a joy to say,
chifekuti ineo ndabadwa chakuti chakuti chinachitika. Sindofuna kuti akwaya ndizingo kuya mikirani monga mucha atima nenda mucha kuma ndofuna ndikambe zona. By the way ku aba mlonchi kuja naona zitunzi zabwino bwino. You make a big difference. Sindofuna kuti mukwereba mtengo wa chinangwa iyai kuma ndungonena zinthu monga mmene zilili. Kwaya ya zibambo ndidi manina kuti mbambo aliyense by virtue of being mbambo ndi wa Catholic Men Organization. Ndi mukamayi mbacho nchicha ife timanyadira Catholic Men Organization ya kunza kwaya. Ndiposa ti Catholic Men Organization ya kulikuni kapena kutsoka kanansi kakuti koma ya waka ife timanyadira. You make a difference and there's an impact out there. Chifamna kalaba mozi kuma ndikudziwa kuti sazibambo onse akunokagwa ali mkwaya yanu. Kuma zibambo kunokukagwa, we can be creative and come up with something to make a difference. Osati kukagwa kukauno kuma on this planet Earth. Timagamba zambiri za Yosefu era kuma msaiwale kuti Yosefu, I think according to our standards masiwano sana mtu upunzira kuma the little he was gifted in anachita contribute to make a big difference in the life of our mother Mary, Jesus Christ, and consequently for the salvation of the world. Tonsefe tindi mpatsu imene tingate uigwilitsa nchizo kuti dzina la Mulungu litamandike komanso pakati pathu chikondi chikule. Timpempe Yosefu Wera atinenele kuti pamwe watu wa tsiku ndi tsiku tidzipereke monga mmene yadachitira kuti tikachita kufuna kwa Mulungu pa tsiku lomaliza in our own unique different way. Tikamuuze Mulungu kuti ineyo kachigawo kanga ndachitapo and now you can say at last, O powerful master, let your servant go in peace. I think such an end is always something we have to look for. It is possible. If others have done it, we can also do it. Amen. Tipitiza sembe ya misa ndi chigawo zopereka.
Chuma cha toje tima pereka uje mpingo uende wino mbosi tori ana ime chuma uende zelo.
Titanize bingo, oh.
Josefe kuti titandize mpingo atate kumamba atipemba Josefe kuti titandize mpingo tipeleka kwa inu Mulungu wa chifundo Pano,
Alleluia,
Alleluia, ti peleke,
ti pele, masoza tu kwa Mulungu,
Alleluia, Alleluia, ti peleke,
ti pele, masoza tu kwa Mulungu,
Nera konse kutatoka kwa inu
Alleluia
Koma Yesu ambuye ali wansembe watu
Alleluia
Alleluia tipeleke
tipele pasoza tu kwa Mulungu
Alleluia, tipeleke,
tipele, pasoza tu kwa Mulungu, Alleluia.
Alleluia, tipeleke,
tipele, pasoza tu kwa Mulungu, Alleluia.
Yani vumelezedwe pamasuba Mungu atate amphamvu zonse
ambuye yese mbeyi matamani
kuti tamande ndikulemekeza dzina lako
ndipo ikale ya pindu kwa ife ndi mwambiro wake woyera onse
ambuye zomwe tikupereka kwa inuzi chito za manja athu muzisandutse kuti zikhalire ife chitsimikizo cha umodzi ndi mtendere mwa Yesu Kristu ambuye athu ambuye akhale nanu kwezani mitima kumwamba titokoze ambuye mulungu wathu zonadi kofunika ndikoyenera kuti tikuthokozeni inu mulungu Atate amphamvu zonse pa tsiku la lero pamene tikulemekeza Yosefe wodala ife pakumulemekeza iyeyo tikukutsirani ulemu tikukuyamikani ndikulalika chikondi chanu iye adali munthu wolungama ndipo mundamusankhula kuti akhale mwamuna wa Maria Veiko amayi a Mulungu ndipo pakuti adali mtumiki wokhulupirika ndi wanzeru mudamuika kuti adzasamalire banja lanu ndipo kuti akhale ngati tate wosamalira mwana wanu mmodzi yekha Yesu Kristu amene adayikidwa mimba ndi mzimu woyera kudzera mwa iye anjera kutamanda ulemero wanu maulamuliro akupembedzani mosalekeza kuti
oyera
adambuye kasupe wakwera konse tapuna nanu tsome tumizani mzimu wanoera kuti atsikenga timame pambatsudza tuzino ndikuziyeretsa kuti zisanduke thupi ndi magazi ambuye athu Yesu Kristu panthawi imene iye adaperekedwa mufulu wake adavomera masautso ake adatenga bread nakuthokozani ndikumunyema nampereka kophunzira ake nati landirani ndipo idyani nonse popeza kuti ili ndi thupi langa lomwe lidzaperekedwa chifukwa cha inu. Chimodzi modzi atatha kudya adatenga chikho nakuthokozaninso ndikuchipereka kophunzira ake nati landirani ndipo imwani nonse popeza kuti ichi ndi chikho cha magazi anga magazi achipangano chatsopano ndi chosatha amene atsatsiriridwa chifukwa cha inu ndi anthu ambiri kuti afafanize machimo muzichita izi kuti mundikumbukire. Misteri ya chikhulupiriro. Choncho ambuye ife pokumbukira imfa ndi kuuka kwake tikupereka kwa inu bread wa moyo ndi chikho ya chipulumutso ndipo tikuthokozani kuti mdati Yesu wayenera kufika mmasopo anu ndi kutumikirani tikupemphani modzichepetsa kuti polandira thupi ndi magazi a Khristu mzimu woyera tisonkhanitse ndi kutisandutsa amodzi mukumbukira ambuye mbumba yanu yobalalika pa dziko lonse lapansi ndipo mufikitse chikondi chake pake penipeni limodzi ndi Francisco papa wathu ndi George episkopi wathu ndi ansembe wonse mukumbukirenso abale athu amene adagona ali ndi chiyembekezo chakuuka kwa akufa ndi wonse omwe adamwalira mchifundo chanu alandireni mkuwala kwa nkhope yanu tapotananu mutichite ife chifundo kuti pamodzi ndi Virgo Maria amaya Mulungu ndi Yosefu odala mwamuna wake ndiponso apostoli odala ndi woyera onse amene adakomeranu pansi pano pa mibado ndi mibado nafenso tikhale woyenera kulandira nawo moyo wosatha ndi kuyamikani ndi kutamandani kudzera mwa mwana wanu Yesu Khristu kudzera mwa iye pamodzi naye mwa iye inu Mulungu atita mphamvu zonse limodzi ndi mzimu woyera ulemu wonse ndi ulemerero ndi wanu pa nthawi zosatha
amen.
Monga momwe mpulumutsi wathu adatilamulira ndiponso potsala maphunzitso a Mulungu tikunena mosaopa kuti Atate athu muli mwamba
dzina lanu liyezedwe ufumu wanu utse kufuna kwanu kuchitidwe monga mwamba choncho pansi pano mutipatse ife lero chodya chalero mutikhulupirire ife zochimwa zathu monga ifenso tapulira adani athu musatise ife mchinyengo koma mtipulumutse ife
mutipulumutse ife ambuye kwa zoyipa zonse mwachifundo chanu mutipatse mtendere pa masiku athu ano kuti ndi chithandizo chachifundo chanu titizidwe ku machimo ndi zoopsa zonse pamene tili kudikira mwachiyembekezo kubwera kwa mpulumutsi wathu Yesu Khristu. Ambu Yesu Khristu amene mdauza apostoli anu kuti ndikusirani mtendere mtendere wanga ndikupatsani musayangane machimo athu koma chikhulupiriro cha mpingo wanu ndipo mukufuna kwanu mupatse mtendere ndi umodzi ina amene muli ndi moyo ndi ufumu pa nthawi zosatha
amen.
Mtendere wa Ambuye ukhale nanu nthawi zonse.
Oh.
chaka nkusaka mulungu naye amene amachotsa machimo a dziko lapansi ngodala amene aite ndiwe kupandula kankhosa
ambuye sindiwoyenera kuti mulaweni mamanga koma mmene mawamutsoka ndipo simuwanga kudzachira
ipempere. Zoyera zimenetandira Ambuye zititandize pantchito zathu ndi kutiyeneretsa malipiro ake potitandiza mapemphero a Yosefu oyera mwa Yesu Khristu Ambuye athu. Amen.
Nthawi ino nthawi ya zolengeza kapena kuti malonje. Poyamba nditokoze a monsinyo wathu Bambo Patrick Tawale chifukwa cha sembe ya misa imene watichitira ife lero kuno kukagwa. Ife anawo titawapempha ngati bungwe la CMO kuti atichitire misa pa tsiku la lero kuti tisangalale limodzi ngati tsiku lathu la Bambo. Malonje athu ali motere. Koyamba tidzawapempha cheya CMO kuti atilankhule. Kachiwiri tidzawapempha cheya a Church Council kuti atilankhule. Pomaliza Bambo mfumu wathu naonso adzatilankhula. Ndisanachoke pano mundilole kuti ti ndi slogan yathu ya CMO tinene. CMO today you are, eh? CMO. CMO. Zikomo kwambiri. Panthawi ino tipempha a chair a CMO kuti atlankhule. Akamaliza a chair a CMO azapempha a chair a Church Council. Pamapeto pasonse azatilankhule ndi Bambo mfumu. Zikomo kwambiri.
Ine nsanambe kuyankhula ndimafana ningokumbusa za slogan machusa akulawo tikuoneka kuti anthu kasituziwa chimene tiyena kupanga ngati azibambo mu mpingo. Ndikanena kuti CMO ena mwavala mainifomo koma simuza kuti kumbuyo kuli chani. CMO ndi banja langa lonse lizatumikira Shauta. CMO nkutheka kuti mwinasitikize kuti Yosefu Oyera amatani amatha kutumikira banja lake, kutumikira mpingo ndi kutumikira mwana Yesu ndi amayi Maria pamodzi. Choyamba nditokoze Mulungu chifukwa cha siku la lero, kuwatipasa siku lopambana loti tisangalale siku lathu la Yosefu Oyera, komanso ngati dziko timakumbukira kuti International Labor Day. Ndi mwayi wapadera kuti azibambo amene tafika pano tikhale pamodzi ndi kugawana ziwiri zitatu zokonzana mpingo wathu ndi moyo wathu wathupi. Kachiwiri nditokoze Bambo mfumu chifukwa cha sembe ya misa ndi kuti zikomo. Kachitatu nditokoze a vice chair a parish Bambo Mambokera. Kachinayi nditokoze Bambo Stenkita a chair a Church Council ndi a Christ ene ake komanso including representative ya CWO ndi a youth fandaona mliso a youth momu ndi kuti zikomo facha kubwera kwanu. Mawanga si ambiri kwa ine ndi kuthokoza kwa zibambo nonse amene mumatha kutenga pogawo tikawita nani ngati nzibambo wa Chikatolika. Komanso tisaiwale kuti mpingo wa Katolika amaya kuti mpingo ndife tonse tiyende limozi. Nde ngati nzibambo sakupezeka ku church koma anzaka kukumana ndikukhulupirira kuti even kunyumba ndi kuti palibe chabwino chimene chikuchitika. Nzibambo akasokera ndi kuti nyumba yonse yasokera. Ndikunena izi chifukwa cha ife ya zibambo timakwatira Ande tikama kwatira chimakha kuti anthu ena achoka kumpingo ina nde tikafoka ifeyo nde kuti ena aja angatisatire nangana athu asatira banji chachiwiri ndimafuna ndipemphe kwa zibambo unonse amene simunabwere fandikuziwa kuti pamene pepali macheya ochoka miphakati yosiyana siyana tenganipo phunziro Yosefe woyera sanalembedwe pina paliponse zokhuzana kuti amatani apart from mwina nkhani metikuziwa ya mpalamataba koma chachikulu chimene anapanga iyeyo ndikuonesa chikondi kwa Maria tikanakhala ena lero ndi zimene zinachitikira Maria kuli mkaziyo tikanamtenga nditenge pophunziro kuti ngati mzibambo ti ndi udindo waukulu mu mpingo mchimozimozi kunyumba ndi ngati kumpingo mzibambo sakubwera ndikuuzeni kutsogolo kumene ndikupita uko muzapeza kuti mpingo watani wasokonekera nde ndipempho ngati ine mzanu mwangu ndipasa udindo wongoyimirira nditha kukhala pano ngati inu mukundisatira kapena ngati tikugwira ntchito limozi koma ngati simukubwera poyera kuti tizigwira ntchito limozi ine ntchito yanga ndiyosatheka kachitatu ndimafuna nene izi titapita ku diocese nthawi timakumana ndi ambuye anatipempha ntchito zambirimbiri ndipo lero lomwenso tamva ndithu kuchokera kwa bambo mfumu kuona kuti sitingathe kusegula kapena kukhala ngati chithunzi kapena njira kapena asogoleri otipange china chake pa parish ndi zinthu zambiri mwina a chair a national atawundikira umboni zomwe anatipempha tikunena pano kalikiriki ali mkati opanga research yoti kodi mpingo azibambo tingatani ndipo chinthu chimodzi manatipasa nchoti tizitumikira masemino koma ndikukhulupirira kuti mwina mwa ifeyo ena tinayiwala koma apa tikukumbusana ngati kagwa titamwera loke mwina tingatenga ku kachebere tenti zingapasa mwina every month 50,000 kwacha ndi ambiri iyi sintha ndithu moyo wawo kuchoka pa zero kufika pa 50 iji ndi pembo linachokera ku archdiocese kuzera mwache athu asemo leroso mwaliva pempho kuchoka kwa bambo mfumu kuti tipange chani pakagwa pano tili ndi zituwo zambirimbiri sitinganike pombali pempho lomwe ndikuyembekezera kuti mwina sikumene tizakhale ndi meeting ya church council kapena cmo meeting kapena council titha kupezeka ndi mayankho chomaliza ndimafuna ndipemphe bambo mfumu inu mukutidziwa kale ananu ife ena afe tagwira nanu ntchito koma kubwera kwanu kwa pakagwa pa tinakulandirani ndi manja awiri chifukwa tikuziwa kuti kagwa mwina mu maula dinale ikhala namba 1 ngati azibambo omwe azikhala kugwira ntchito ndi inuyo osakupangisani manyazi ndanena izi mawa lino ndikukhulupirira mwina bambo mfumu azandifunsa kuti unanena kuti sindidzapanga manyazi muzandipangisa manyazi ndi inuyo zikumveka kuno ndanena kuti bambo mfumu anali kwa chaplain athu asemo lero tili ndi mwayi ali pano nde mawelo likamazafika kuti abambo azaona kuti zipaso zimene tinazala sizikutheka muzandipangisa manyazi ndinuyo tinene kuti lero ngati siku la St. Joseph the Waker yomwe ena mati mpalamatabwa tente sese kuti zomwe tizikambira na ground uko zikhale kuti zikhale ndi mali fruits kapena mali zatsi abwino tikamaza kumana ma meetings enawo tikamayendesa semo pa chaichi pano komanso mtengerepo mwayi uwu pale anthu ena omwe achoka ku Antone padwa kumeneko CMO inachokera sopatipo panopo fata anali ana athu amenewo akubvyane ndikukhulupirira mwina ena aliponso akumaki muna soe naso alipo koma maoti koma akubwira chifuwa jaichi awanzatu aku St. Anthony mkati tokozele kwambiri kwa bambo mfumu chifukwa suru matenga fyori ifeo tinali akuwanu kwa matenga izi kukangati ndife amozi ndeo mumozi mwatu tenti birani manja tipitirize mkazaji itana na feso tizabwela zikomu.
Bambo Patrick Tawale ameneso ndi bambo mfumu watu pano Bakagwa Parish. Bambo Mambokela amenali a vice chair a parish atu ino. Bambo Kalongonda amene nda group atu. Bambo Matemba amene ndi wapampando wabunge latu la CMO pano Bakagwa Station. Komaso Bambo Nkanda amene ali wapampando wabunge la CMO pa parish ku diocese komaso dziko lonse la Malawi. Anzatu amene mwatimbira lero kwaya ya Zibambo yochokera pano Bakagwa, anzanga othandizira misa, amene mwayimirira tabva kuti ayimirira bungwe la zimai koma ndikhulupirira kuti mwina abweraso mwayi wokha pozindikira kufunika kwa tsiku limene tilinalo lero, achinyamataso amene tili limodzi tsiku la lero. Mawambili ndilibe koma kwambili poyamba nditokoze ku executive ya CMO ya Bakagwa pano chifukwa chokonza dongosolo limeneli mtsiku la lero kuti ngataze bambo tisonkane solimozi ndikusinkha-sinkha za utumiki watu. Tokumbukira kuti dzulo inali vocational Sunday pamene timakumbukira maitanidwe osiyana-siyana mumpingo kuphatikizapo so maitanidwe kudzera mbanja ndi mautumiki osiyana-siyana amene timatumikira Mulungu. Titokozeso anzathu amene abwera kuchokera kumaparishi ena maoutstation ena kuti zikomo kwambiri chifukwa simunakane anzathu adakuita nani kuti tizakhale limodzi pa tsiku la lero. Programu yathu ikuonesa kuti masanawa tikhala ndi zochitika zosiyana-siyana amene amayankhula amati mwina ena tikakhala omasuka masanawa ndikhulupira kuti mwina tikamasuka photoground kuli kapinga woti ndi obiriwira bwino kwambiri ndi mwina enafe tikamaona kapinga timasangalala ndithu ndikumasuka ndikujowajowa ndikhulupira nkhani yake ndi imeneyo. Koma china mwina pongowonjezera Joseph the Worker anali munthu olimbikira ntchito komanso anali munthu wokonda banja lake azibambo ena mwina ndikuti azibambo ambiri ife nkhani yolimbisa thupi sikwambiri ayi ena timangochoka mgalimoto ndipo mwina kuyima kaye panjira pang'ono mafuta akula amene tikumakumana nawo mwina mabanja mwathu muzintchito athu okhuzana ndi matupi athu pena kumabwera ifuwa chokuti sitikumatengapo gawo ngati azibambo kulimbitsa matupi athu. Ndikumbukira chaka chatha panali dongosolo lokuti mwina tizikhala ndi tsiku kaya ndi weekend yokuti azibambo tizithoma kumana ku Wisdom Center ndikumalimbitsa matupi athu. Ndikhulupira kuti tsiku loyambirira olo ine ndemwe sinabwereko koma ndikhulupira mwina anthu amene anabwera ndi 5 yemwe sanakwane. Ndiye tiyeni tilimbikitsane azibambo kupatulaso ntchito zina ndi zina zimene tingathe kugwira thupi lathu ndilofunika kwambiri ntchito singayende ngati mthupi mwathu sitikupeza bwino. Imfa za masiku ano azibambo ena mwina tikumafa tamba kukuti tupilatu siti kumailimbeta tikamva mageso kuti aya abambwa masamba angogwa kubafa nthawi zambili magese zamene wamakhala aife azibambo azimayi zimatochetika koma mwina amakhala ochepa kwambiri nde tingolimbikitsana kuti ena mwaife timagwiradi ntchito mwina zothamangathamanga ndi matupi athu timathamanga nthawi zambiri koma ambiri mwaife olomagofshe titavalawa sikuti ndithupi kuti lili bwino ayi koma ndi mimba zafufuma kwambiri popeza kuti siti kumatha kuzisamalira bwinobwino nde tiye ndilimbikitsane chifukwa mzibambo wathanzi ndamene angathandize banja lake mzibambo wathanzi ndamene angatumikire bwino mpingo wake ndi mtima onse ndikhulupira kuti ichi chikhala chabe chiyambi tikulimbikise na cheyasemo komanso tonsefe kuti tiyeni tipitilize kulimbitsa matupi athu komanso titenge zisanzo zosiyanasiyana zimene Yosefe Woyera akutiphunzitsa ife ngati azibambo ndithokoze kwa tonse amene tabwera lero sindinena zokuti mwina sitinabwera ochuluka chaka chatha tinalipo mpanonso ambiri amene anabwera anali akwaya mwina hafu ya wini ndimene zinalili chaka chatha koma chaka chino zikuonekabe kuti ayi ndithu tabwera ochuluka tiye ndizombele manja zikomo kwambiri nanena kuti zoyankhula zambiri ndilibe koma kungothokoza kwa ife tonse ndi mmene tabwereramu tili ndi maluso osiyanasiyana tiyeni tiphunzireso kuchoka mwa ife abambo atipempha kuti tiyeni tisinkhesinkheso ndikuona kuti kodi ngati azibambo mpingo wathu komanso madera athu tingamathandizane motani komanso moyo wa chikhristu tingamathandizane motani azibambo lomwefe posachedwapa tinali ndi nsembe imene ya misa mwambo wanzathu obwera masakramenti azibambo ambiri mwa ife tili pano mwina tili ndi milandu yosiyanasiyana yofunika kuti tikonze nthawi zambiri timakakamira kapena timakhala ovuta timakhala ndifeyo kumphakati kwathu ndili ndi mzibambo kuti dzanali tinali ndi zochitika amachita kunena kuti ayi ine ndayenda mapalishi ambiri zaka 15 zimene zisinimazifuna koma pakagwa pano ayi ndithu mwandithandizira kuti ndi banja langa tibwereleso ndikuyambaso kumalandira masakramenti onse a mu mpingo nkhani zotere zimakhala zabwino tiye ndilimbikisane ngati azibambo kuti ngati tili ndi milandu tikonze milandu yathuyo kuti tizitha kumatumikira bwinobwino tisafole azikazi athu mwina ambiri mwa ife azikazi athu sanala mpingo wathu koma umapezeka kuti akufoka potengeranso ndi mmene ife tikuziperekera mu ntchito zosiyanasiyana ndikufunireni siku lopambana komanso chaka chopambana ndikhulupira kuti tonsefe tiyenda limozi potengeranso ndi slogan yathu osati ife tokha komanso ndi banja lathu makamaka kuyenda limozi potumikira mulungu mwini wache zikomo kwambiri ndapemphe abambo kuti atiyankhule kenaka atipasa madaliso zikomo kwambiri
maulemu aperekedwa kale ine ndimafuna kuti poyamba ndikuthokozeni na zibambo chifukwa choonetsa mtima ofuna kuchitapo kanthu pa moyo wathu wakuno kutchalichi komanso kubanja kwanu ndiponso dziko lathu mmene mwasonkhanira namu zolimbitsa mtima inuyo nda azimayi timasiyana azimayi kwakhala occasion ngati amasonkhana ambiri koma ife azibambo simativuta koma mmene zakhalira lero ndiona kuti tayamba bwino timayenera kuti tizisonkhana chonchi pamakhala zina zoti timatha kuthandizana bwino azibambo tokhatokha ndiye mukasonkhana chonchi ngakale pakale pachikute cha mowa umaona kuti mowa tawuzina mapezeka nzero umaona kuti mukamama mwawanu ucha kocha nyama ena akamala nkula zina umati ah izi ndiyeza chokera kwina isi koma zina maona kuti apa pamowa palinso nzeru ndiye mukasonkhana chonchi ndibwino kuti mzeru zamowa zija kumawuzana zenizeni achewa masiwano zidasintha koma kalelija amati munthu akakwatira sanduka mkamwini pamodzi kumamukhalira kumamufinyafinya lephera ulankhula ndiye amakamwera mowa akamamowa ndiye pamene zoona zenizeni zimatuluka anthu apano tinopusa mungeza kuti chani kunyozanyoza ndithu mmandiyesa chitsiru ngati ndibe kwathu ine kukacha ndiye kuti azimalume ndani kumuzenga mlandu umati chani usiku uja ndiye amati ayi basi zinangovuta ndinaledzera ndi mowa umene uja mmapasipa mtima akudza kuti ndanena ndithu ndiye mowa umathandiza thauzi timangoona the negative part of it ndiye mokesho ngati amenewa ndiwothandiza mmatha kuwuzana zenizeni iwe umalaku iwe ndiwe chitsiru iwe kamuyamba nako ukatha mowa mkamazeni mkana mlandu umati kumati unali mowa chabe koma mati koma uthenga wafika ndithu ndiye muzikumana chonchi ndizothandiza ndithu kenaka komalizira pano pa parishi tufuna kuti tikonzepo pazikhala polozeka maona tayamba tima renovations tosiyana-siyana ka ofesi tinatsiriza kenakanso ka water tower patatsiriza kenaka tayamba groto pang'ono-pang'ono timaganiza kuti tiyikenso ma interlocking bricks pano kusukulu tayamba nanga kuno kukagwa ndalama zambiri zimachokera kusukulu ndiye sitifuna kuti tizikama ng'ombe osaidiye tsayi kusukulu ochokera ndalamako tayamba kuika kunso ma interlocking bricks mmamva chisoni makolo odzatula ana muchena kugwera mvula chaka chino achoka kwawo galimoto yochapa bwinobwino akangotalowa kwathu mina azikatuluka umo galimoto yaidzola matope akukagwa ndiye timati ukonso kukhale kolozeka kampanda kachatida manga uku adangokasiza ndi sakasana athe athe simuchita manyazi mkamaenda munse umo wisdom center yosalozeka yakuda yabi ndiye tufuna tikonze pano ndiye ntchito imene siya ine ndekhayi chifukwa parishi ndi yathu siya bumbo thawale ayi ife timabwera nkuchoka mukamva mwina mawa mkucha transfer inu ndinapo mpano ndiye ndimafuna ndikupempheni zinthu ziwiri ngati muli ndi ma suggestions kuti bwanji apa tikonze mwauti mwakuti feel welcome komanso ena mwa inu ndimadziwa kuti muli ndi kuthekera komanso mphatso yokonza zimenezi ngati pali pena ndi pena mufuna kuti muthandizepo kuti pathu pano paoneke bwino musachite manyazi kapena ulesi to come forward sumuno mchali chitaika mumatayo simoneka bwino nanga zabwinobwino izi tikudziwa kuti dengali lofunikanso okonza pali zina ndi zina monga akangaude awo sindikupempha ndikhoza okonza tokha pano komanso aluisi mulipo mpano sitikamba zambiri alipo mpano aluisi zikoma kwambiri tenta ambuye akhale nanu akudalitseni mungu wa mphamvu zonse atate ndi mwana ndi mzimu woyera tipite ndi mtendere wa ambuye misa yathu
titogoze mulungu oko didovera pamene ponso ndiye pamapeto pa mwambo wa nsembe ya misa tsiku la lero la Yosefe Woyera nkhoswe ya ugwira ntchito onse mwambo wa nsembe ya misa imene anakonza asiemo kukagwa kufuna kusangana limodzi mwa tsiku la nkhoswe yawo ndipo amene anatitsogolera mwambo wa nsembe ya misa imeneyi nda mwambo a Monsignor Patrick Tawale ndipo mawo yamba anachokera mboku la Genesis Genesis 1 ndimeya 26 kuzawerengaso 2 pakana 3 amene anatiwerengera ndi Clifton Gondwe ndipo uthenga wabwino unachokera monga analembera Mateo oyera Mateo 13 ndime ya 54 komanso 58 omwe anawerenga ndi a Monsignor Patrick Tawale ndipo ndi amenenso anatigawira kwaya yomwe ikumveka pasipasiyo ndi ya Kagwa CMO amaritiri aku Uganda ndipo kuno sinali ndekha ndi mzanga Lester Muhone ine ndimakupatsirani ndine Peter Dumaya tipepese koyamba kuti sitinathe kumveka bwino kamba ka zovuta zina makoma nonse
apanga chito
La mort.